Tinibe studio kalangu yande jone terminta sapo joyi nani habaruji e fulfulde habaruji fulfulde hande min suma namon janganta on ala fil ko ndarto hawne tane cop 20 woni watana marrakech leydi maroc banki mun horejo oni o hali o hokki antinore joda kalden anni minni hakunde tobube kanye bellabe safambe kandu wadi to nande leydi libi feni foot woni fedde hawjinde filal latol balle leedi men ni cher fodu fo non don wada hakkunde hore ben non ne hande yewtere men pindo non dara fawar jondu kono satormaaji nambi en chadale ko fawar joni wonji tagal wakati je mbakaaji wonna wadde region mo agadez ko re jagnalle modon ele habaru dini mi hollino on wiide ke hono secteur general oni biete banki mun Kenya nde andani won ko yottito na Marrakech tondu konda woni ko yo hawrayi e do fawar jondu konda jodda kalen kan wadde hakkunde horebe duniyaru e do filla wojjitagol mbakaaji kanye e wakkatiiji nenene kay du hawrunde intrama COP 22 dum wadde ko fawar joni ele andenorde o wadde ene kago banki munni o holli o wadi notagal yaade horebe duniyaru gam batte neddo fu adam balla gam dum wonno ko bandi min Alassane Kouzi Mohamadou wadani en nyalli firde fulfulde
Hitaane duubi ujunaji didi e sappo e joyi. Mila guleeki buri wadude nukku fuu der duniyaru. Amma hitaane duubi ujunaji didi e sappo e jeegom wari jaasi hitaane de. Dum holli du ko tabbat wakkatiji donno baylu. Sador maji no heɓeydaade. Turki masinaji bonnoji ladde kamen du wala no soƴƴoro gada. Dum woni haalaji di banki mun ardiɗo fedde leɗe duniyaru fuddiri. Den o wi'i ko wakkati on du yehowi. O wi'i de laabi adaka law. Bonner tan watta bonnere dedu nanta safari wakkati o jamano do cubaki Donald Trump o hali hala kolnika o wi'i hakkilo makko no fukki gam abada iri hala ka adaka der habitare dum mila kanu amma wala no wadi kampanyiji e leede fu pami na fakka durugo o wi'i ko kamno mila Donald Trump o du famo micintinen ni ko fadde hawrine de wadude fedde leede duniyaru hawjine fi wakkatiji holli ko baylol gol wala no soccoro gada himbe duni goni dalila majjum
do filan wata kani waddi ko fawar jondu kondani hono ton endan ni na mbiendu kondani agadez du kondani fawar joni hono tawa potal e pamral jodo kalen e fawar jondu kono e dow horebe region agadez kanye horebe dina tawto na agadez e horebe bellabe safambe kanye fane tubube ngadi jodo kalen anni minni dum wadana to na kenya wuretego obari leedi libi nokkuto be ngadi jodo kale o gam batte be ngada pota kone mabbe butali mbiyetele fande ni on butali siwaren odu kona goto e hore be nani ko haali wakkati be gayni hawrinde
c'est pas un problème communautaire c'est un problème d'individu
hana habo leñol e leñol non hunde non ko jewta nimbe tawabe der no kure be jon gaccio on no toyto yeso suudu saria nimbe pamana do miden don kumpintina nimbe do filla potal chaka leñi mawdi min jaji ni na lele de arabe be gande sara on leñi tati mawdi ngondi ton e jonde ballabe tububbe e larabobe den ne leñi din fu hanana jodo do jonde potal ko wadi dum memi bandira mabbe wonbe le binoni ganton en komo buri bande fitande ni ko kono ndiral acca amma be don e finde potal hakkunde leñi e leñi di ginandam be gadana hawrinde mabbe murzukko to bubbe be be gadi ko kufara dun dem be kojondiri warde yidude e bellabe ben den e kenga subaka hawrinde den wodi sanne hakkunde bellabe to bubbe be yade arabe be
Donc hier matin, la rencontre s'est très bien passée entre les communautés Touareg, Toubou et Arabes qui sont à Oubari même.
Nani fawar jahar filla hawrinde ni jodda kalen waddi ko remobe e durobe e kay ndunje pottobi hono wuro wetengo eggo ndar leydi maradi sappo e goyar sappo e tetle novembre gonde der mudum e do ania e do fawar jondu konani hono sigila mo arene kany woni fedde na mbiende service kaw jidde filla ko darto hono durgo leydi men niger kany won ko sigili dum fa gasim himbe ujune kebe joyen woni ko ye hawre hawrinde endam brema dodo horejo golleji arene nani ko ahalani bandemi Musa Hassan
duroɓe e remoɓe e himɓe laamu pottata kalda heɓa baaɓe ƴeewa noyi masalaaji durgol ɗi himɓe mbaawata ɓuyta masalaaji ɗin ɗum waɗi ko fadda e meeɗen yahde toon groupe groupe uji gaɗa ɓe ƴeewa noyi durgol laatino den noyi durgol ngol woni hannden ɗumen woni masalaaji mawɗi ɗin noyi ɓe gatta ko masalaaji ɗin ɓuyto ɗama windama ede andi ley masala mawɗo on kam woni connon leydi duroɓe kama leydi hausu kan durobe nawtorto en ki idu leydi amen to leydi hausu woni fu wonana no sonne umdu min be kolle gomnanti ko iridum en no buitan durmal amen ne
o wonno Ibrahima Dodo horeje golleji mo aren nonni fa hande hande subaka o wonno ko lumo beeti kollol denne ne kayni inditirangol agwa fuddama to endan tawa agwa odu kono inditira kanani hono farjo lawol lam leedi amerika hokkuno gam batte hoyti nande leedi meden heba jaara are mudun en to enda leedi amerika nene ne kayni yara e lumol gam mudun dum waddi ko farjo ni lumo go enda ardido mabbe to maggo kawono gouverneur region enda mo tawa tama do kono himbe hewbe noddabe ngari potti e bato enda bandimi Abdoulaye Soukno tawa ya fotoy nani hono yewterde waddani en
yamde sappo subaka baade duru tawa seni beldum berne jimi mergi théâtre jaltinoje dum woni siri der fijo pirtol befi gade teedo tawa o biyeteedo agowa tende yere ata cingana warobe to fijogo won juube der redu leydi niger won juube der leede yasi gara tettine ko suleiman ardido fedde agowa leydi tawa ko o wiini
kite a senegal o fini
min dilana leydi senegal wardido min do man fa bal etati deni goddum waddi kanmi garta deni dum welaydu min jaanu ko gonkas
wala a cote
do leede laso enay kebude lawol natude befi agowa o leede jetati tangari to befi o Babacar Sidi gardo juwi Senegal wi kam warto ketine ko wi ini
wala fufijo wadango do inde leydi tawa der Niger ndene min pili min kebbi fijongo fa wiye goddum wadama le region mo tawa hitande fu min jetta horebe ben be nangana min fa dun tabbita
kama wanna abin ya tabbata
befi agowa o woni befi arano o wadata na du balde sappo joy
nani wonter nani on nani ni hono battu o do gondo watta e dan tawa jahangal feddeleede duniyaru maunde hawjinde filla ko darto hono gurno bibbe adamaabe der mundon tawa hono himbe UNICEF kam wonno fedde hawjinde filla ko darto ko moƴƴinde gurno sukaabe rewbe kanye e fedde pam hawjinde filla nyaamande duniyaru e pinnide waddobe ballaga mo yaadu yeso wada kanye e faawo hawji filla hono faawo joni nyaamdu kanye dum kay won ko wadi to en dan maradi maradi kono ko be jeebe jotto akina faato ete jira tawa nokkuto be jeebe daare ballagaaji di faawar joni fedde le duniyaru walliti ko watta français fa milliard mubbo dum wona millioji ujure nani woni ko watta gam batte heba tawe himbe to en be heba ngada gurnam mu en mojjina gurnam mu en dum waddi ni ko biyeten hono kawsi Nicole odo ni goto e horebe be enda o haldi e bandimi Mohamed Mamman nani ko be kalti
nous intervenons dans plusieurs domaines au niveau
der hubere jiratawa miden golla golle dudde misali wallude sukabe keba nyamdu wurnu wallude himbe do fi demal durngol e diam jarteda wallude do fi jande labal e cellal bandu wallude himbe do fi bonondaji diam e ko nanditir wallude do fi hawjare hubere den min nani beldum no himbe jabori gollel ama e no be gattiri hakkillo e maggal ko min durwonta yade yeso woni sukabe be hewbe no nyaama nyamdu wurnu balli mabbe du nyibake no wodiri sukabe rewbe hewbe tawi der jangirde kabbonol sukabe rewbe illa be potay buytiri rewbe du kebi ko jogi no pirta ha juuji mu e sukabe umma tore mabbe du hebi to nangiri
plus opportunité pour les jeunes
ara filla ko ndarto fedde latol balleedi men Niger yetene feni futtu kandu do yaade lebbi seeda be ndaram be mujjintina hora ko mudum do filla majjum waddi tewtugol majjum waddi ko faware jondu kono ni fodu fodu non wada hakkunde hore bendam feni futton enda ni waddi hawrine mun to enan do so hawrine mawnde der mundu kono be koji laabi mawdi kiewdi sanne der laabdin tawa lawol ittol hono faware joni hore jo hono faware joni latol bal mo leedi nyemey dum waddi ko faware joni min landete ke kolonel major Jibril Hima Hamidou latil hore je feni fut o hal nan en noy won ko be ngatto endan jewdude makko won Abdoulaye Mamoudou Bandimi
hawrine amin nde wodi sanne mo wodi ko haala fu haali himbe kolli laabi lobbi dow fi yaadu yeeso hawrine den golle gadaade den du himbe fu nani beldum majje ceede kawraade fu du kollama to naati hawrine de du woni hawrine amin sakitine fadde cuɓaaki kesigo mo wado wede denne no haani himbe kaydin tina biroji kawjiidi fi cuɓaaki gado teki misali biro kawjiido cuɓaaki he hore mum biro mo suɓotoɓe biro mo suɓaaɓe na suɓeteɓe mbaawi yaari bojji mum biro taƴowo kiiti hakkunde himɓe biroji ɗi fuu du kaydin tinama welay hakkunde mawɗo biro ñamay on he himɓe mum dow fi maɓɓe ni hawrine ɗen wi'i habdu maɓɓe darne. Fi maɓɓe yaare Yesu biro kitotoɗo. Dow fi maɓɓe ni hawrine nden wi'i habdogon darne. Fi maɓɓe yaare Yesu biro kitotoɗo fedde den. Biro fedde den kaw yiɗo fi kiita mayre. Amma hawrine den itti himɓe ɓe gam koɓe gaɗi ɗum woɗay ba seɗɗa. Laabi yaadu fedde den emum himɓe kaani daru kanƴi du gollida.
O wonno Jibril Hima Hamidu nden ene ka horejo farjo ni feni foot caggal majjundu horejo fedde nden ne nyeme mbiyeteɗo Malik Amadou Djibo kandu kondan ni ka wondu kondan biado hono ittama non ni der majjum o haali o holli o wi hunde endam fu hono wona e do lawol ko darto farjo ni hono ittongol ka gina o yardaki domo o jabay dum o wi dum dartina filla hono gattol horejo feni foot en ko warto dum endam nani hala makko.
Il y a eu un semblant d'assemblée. Il y a trois mois de cela, le président de...
Bengadi haurinde, amma ko bengadi dun hana haurinde non. Lebi tati ni warde joni ko horejo fedde feni futto on. Noddi kam le biro mun jamtide kam sako mi didi filade horako pilete ko ngudubu jinaji didi e sappo e jeddidi. Mi walli mo ngonga, o yidani mi suɓe non. Wakkati no horako makko ngulabi didi ngu fu waɗai fu piltoɗo ba goto. O waɗi nata wurto fu e ittude jiɗɗo fa fila on. O yidi e pelle ɗe e tumude kam mi yari hala kanto suudu kite. Gaɗam o hoji lawol gom. Gol o wi fedde feni futti darni e laabi kite di gollirta min do mi yahan tawrinde den gal lamdude hore asawi o min jeeyi tawrinde den do som be jabay mi nata le suudu ndu gam no wodi kulle kedo ko jimmi mi hala dom den ne leydi Niger leydi no gollirondi e gonga mi habda e mum e laawa gal o yita e gita makko mo durbi ditta mi yardoraki e kobe koddiri wadde
nous allons attaquer la décision et l'assemblée.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne miɗo feccide ɗum.
Agadez kañum woni gallude laamorde région ɓurɗo manguede leydi men Niger. Tondu konɗo no tawɗa saɗanomaji har filla ko darto hono wonƴitagol mbakaji kañum e wakkatiji ɗi ko wonno waɗa e duniyaaru ndu fou. Farɗo hendan wiye ndiyan ñaami har ɗo enɗon latiniɓe torre sanne woyltagol ngol endan hunno laati hono hawrinde muɗum wonno waɗe dow inde leydi duniya fou ko wiyete COP22 to endan ni Marrakech leydi Maroc. Nenne bandi min gonɗo to enda o sigilake en to enda hono fawarjo bandi min gonɗo to enda Agadez Moussa Mamman nani ko o waɗni en dow yewtere filla majju.
Tasakam talam wuro nongo kiloji mun jetati e gallure Agadez wuro nongo mojjitaki wakkatiji jewta sanne dudugol ilandam no bonnina awatirdeji yoro gondu waddi bonandaji sanne Mohamed Ibura jowro wuro Tasakam talam metama do ko waddi.
Les gens savent que le climat est changé parce que
himbe jii bayle ngadi sanne kulle de fu ngala to gonno fe toboji kewa kasenda durande wala ndiyam e ledde kanti ba dabbaji ladde ayata dun kasenda kanon dum fu dum woduno ndem mi yey fu mballa ko wadda du dum seyni himbe durwa mbaawa jonde mudum en boyilte jonde mudum sababu jawdi men e hande wala darja
menna aucune valeur.
Yoro ngon notorra departement ji ader bisinate ingal fadu dun hebane mosola sarusi kawjido do filla jaye e laddeji hojani dun lawol kan woni ko wite fondi tiggol laddeji e jaye kononel manijika derketer kawjido do filla jaye e laddeji e ko yarta dun yeso nani ko wi do maccun
wayu nous avons en 2015 réalisé
on jii dubinade sappo e joyi min golli fa nokkuje jaye e laddeji meden fondito ko watto milioji kemi tati ced laade kawno ko watta hen e fa hande du gollobe ko hoja wadan kemi jeddo e sappo e taton dum fu gomnati kany e wallo mun won ko wadi dum hara faddagol jaarendi nokku goto do du kondan ko watto milioji chapan tati didi e ujunaji hemere chapan nay won ko watta e mudum hojaabe golle wadan chapan jo e jeddo do lebbi nay
créer 57 emplois pendant 4 mois
golleji di fu gadol mun sey jawdi kano bank duniyaru watti jawdi miliyaruji chapande jegom e tati gam batte sigilaji jegom gadaadi do mojjitaki wakkatiji leledi Niger dum woni ko cede de nafata Hamid Iro coordinateur gollangal nani ko wi
non seulement pour permettre un peu le recharge
gollude paddordi ilan kany e ko rento ndiyelde endam bangé goddo du tewtude wadde nokkuje ndiyelde gollitirtede hono bulli ko watte e der ko wodi gam patte himbe heba golla minen dum woni golle ami wadde kulle njaadoje wonjitagol wakkatiji di endam
procédé matériel adapté à la situation
ko hori e labi kesi di endan himbe pamanadi dum waddata yaadu yesom horebe ardibe tawabe do inde gomnanti be da sembe gam firtude ko e nimbe e sadormaji yoro e tenera
kera habruje fulfulani seni assalamu alaikum balen to jamwali.